best rapper alive.
BBC once again.
Again and again. Coming of age kama sugu. Family on stage 05 kama fubu. Yeah, mjomba ni shy wana tubu. Cause funny na game na chodai wanavyo die. Wana hesabu 26 sijavimba kichwa la macho. Siwezi kuficha kio sina kitu ila naeza ficha nkiwa nacho. Na bado nakatisha kila chocho. I'm the same old J-Mo. Swaga sneaker juu kipala goto. Kata K kama kawa disiku na ingia Dodoma. Yeah, wechawa bola nende kalime tunduma. Wendani ya bima mina panda fusa za kiutu zima. Shalotina usione na kunywa koka na kalapina. Sifanya mziki ukale utalala na njaa kita. Bongo star bule kisha biashara unakuwa kicha. Na sifa zwezi faulisho kanwa dagawa. Na ukucheka likuvimbisha kichwa alivokuwa unanga. Nyote mezima chao na pita kama akujui. Meno tena akenui swanaona tena usumbui. Ukenda baa vizinga ukosi bia ununui. Oh kama ze beach hakuna mzushi hilo alijui. Mjini shule ndo mana wengi mjini wanafeli. Na somo la mashuri alofaulu mjini wanazali. Mina wazambali sona nikane mjini nazari. Au niko amel Hennessy mezani na baturi. Ama keep it low key fuck the spotlight. Triple OG nipo kabla Twitter, FB na Insta. CGSV I'm the best cause I'm better than that. MC now I'm bigger than that. Kyo cha jamii so you figure it out. Membili tatu wazinishindi so msani kapuku. Na liekata lingi anamcheka legend ana tabuku. Ukongo na ito wazilipendwa na wanywa viduku. Na wavavi kuku ndo wanopendwa ndo wanopoa ruzuku. Kwenye game wakujua na sijali wakitifanya wanijui. Cause the industry niggas and friends wana ndo madui. Domana na chokeo na kinishtui. Bara mama business as long as wafanyi nshindo kuchoma asubui. Not for the top 3, 5, wala 10. Bila fee mina speak these bars for the fans. Sina pause vina ndo na show star kwenye game. Na iwakilisha mitaa kwenye fame. That's why I'm not the same. Mo Superman.